Yo, niko na spit timam, battled na mi ndi uta, friska sanam. Fuck na mi ni taku do like bush, did sa dam. Ayo, excuse the sun, missy need book na kalam. Ili ni weza ku come up na hizi rhymes, nipe to mic. Ili ni weza ku furaisha my fans, nasi give a fuck kama wata egg on my hands. True, what a mini when a pesa kushinda bank iku, na stack ikulizo maswali du, nipe to kush na chupa ya malibu. Si mambo shwari tu, yeah. Tunataka kuparty all night. Nipe more money, more bitches to the fucking all night. Usijali nigga, it's alright. Yeah. Na spit along, hizi strings na drums. Mdi mina blood, hizi streets na jams. Wataka juwe jine nani basi, either slam. Mindo nafanya hama, bitch, wakam. Ukine cheki kwa street, nigga, run.